What did you do? Nasikia niko majuu. Nasikia zimenibeba jo, nasikia diko miguu yo cheki. Yo what did you do? Nasikia niko majuu. Nasikia zimenibeba jo, nasikia diko miguu yo cheki. Yo what did you do? Nasikia niko majuu. Nasikia zimenibeba jo, nasikia diko miguu yo cheki. Yo what did you do? Nasikia niko majuu. Nasikia zimenibeba jo, nasikia diko miguu. Na ni kweli sina mambo. Tangu kitambo na kwa malizi ya bundle. Atifanya nini yoni nini yoni download. Nashindwa nini ndo inakuja na madabo na roga na ni dance. Buda yoni double trouble. Nilipanga naweza piga mpaka dancehall na nada kushika na nizote kama cancel. Cheki juu na chini hakuna kitu unaweza cancel. Kusema kweli na kusoma diko macho. Look unaoni safi cheki na nisonga kando. Meda nisafe minitrisa diko bando. Nashindo kwa ni nini na nimalizi ya salo. Kusema kweli na kusoma diko macho. Look unaoni safi cheki na nisonga kando. Meda nisafe minitrisa diko bando. Nashindo kwa ni nini na nimalizi ya salo. What did you do? Nasikia niko majuu. Nasikia zimenibeba jo, nasikia diko miguu yo cheki. Yo what did you do? Nasikia niko majuu. Nasikia zimenibeba jo, nasikia diko miguu.